Isaiah 57 verse 1. Olungileyo uyabhubha akakho kubeka enhlizweni. Abantu abanomusa basuswa kungaqondi umuntu. Olungileyo uyasuswa ebubini. Verse 2. Angene ekuthuleni abambe ngobuqotho bayakuphumula embhedeni yabo. Verse 3. Kepha sondelani namadodana abahlola imihlola inzalo yomphingi yesifebe.
Verse 4. Nidlala nobani? Nikhamisela bani umlomo? Ninyalizela na? Anisibo abantwana beziphambeko inzalo yamanga yini?
Verse 5. Nina enasho phakathi kwama-oki phansi kwayo yonke imithi ehlaza enibulala abantwana egodini phansi emfantwini yamadwala na? Verse 6. Sabelo sakho siphakathi kwamatshe abushelelezi asesigodini wona yiyo angawenkatho yakho nakuwo uthululela umnikelo wokuphuzwa wenza umnikelo wempuphu ngiyakwaneliswa ngalokhu na?
Verse 7. Entabeni ende nephakemeyo ubekile umbhede wakho futhi wakhuphukela khona ukunikela ngomhlatshelo.
Verse 8. Wabeka isithombe sakho emva kwezicabha zezinsika wazambulela omunye kunami wakhwela embhedeni wawandisa wavumelana nabo wayithanda imbhede yabo wazibonelela indawo. Verse 9. Waya kumoloku phetha amafutha wawandisa amakha akho wathumela kude izithunywa zakho wazehlisela nasendaweni yabafileyo. Verse 10. Wakhathela ngobude bendlela kepha ushongo ukuthi kuyize wathula amandla aneleyo ngalokho awuphelanga amandla. Verse 11. Washaya uvalo ngobani wamesaba waze waqamba amanga awangikhumbula futhi ungakubekanga enhlizweni yakho na? Angithi njengokuba ngithulile kwasendulo awungesabi na? Verse 12. Mina ngiyakumemezela ukulunga kwakho nemisebenzi yakho kepha akuyikukusiza. Verse 13. Ekhaleni kwakho izixuku zezithombe zakho mazikophule kepha umoya ozakuzisusa zonke ukuphefumula kuzithathe kodwa othemba kimi uzakudla ifa lezwe abe nefa lentaba yami engcwele. Verse 14. Kuyakuthiwa hlelani hlelani nilungise indlela nisisuse esikhubekiso endleleni yabantu bami. Verse 15. Ngoba usho kanje ophakamileyo nophezulu ohlala kuze kube phakade ogama lakhe lingongcwele uthi ngihlala endaweni ephakemeyo nengcwele kepha nakuyo nomoya ochotshoziweyo nothobekileyo ukuvuselela umoya wabathobekileyo nokuphilisa izinhliziyo zabachotshoziweyo. Verse 16. Ngokuba ngiyukula kuze kube phakade angiyukuthukuthela njalo njalo ngoba umoya ubuya kuphela phambi kwami lo mphefumulo engiyenzileyo.
Verse 17. Ngenxa yobubi bokuhaha kwakho ngathukuthela ngamshaya ngazisitheza ngisathukuthele kepha waqhubeka wahlubuka ngendlela yenhliziyo yakhe.
Verse 18. Ngizibonile izindlela zakhe ngiyakumphilisa ngiyakumhola ngimduduze yena nabamlililayo. Verse 19. Ngidala izithezo zindebe zomlomo ngokuthi ukuthula ukuthula kuyo kude nakuyo seduze usho Jehova ngiyakumphilisa. Verse 20. Ababi banjengolwandle olunyakazisiweyo ngokuba alinakuphumula namanzi alo akhipha udaka nobishi. Verse 21. Akukho ukuthula kwababi usho uNkulunkulu wami.